Angelo.
Wotali, nitwala no musujja, wobela joli eno toyagala kujja, tomanyi nti nze kindeeta bujja, bwe newe kuyita tojja, ngaze n'omukwano gundikijja, baby love yo yanyigira musayi, jokela mazima gali agawalayi, lali, bayo vuge mu kagali, tubeko gye tulaga tulye ku musali,
wasula, amaliri,
baby wasula,
amaliri.
Waniza kurokubi
wanagwe
nonje zisori
wasula amaliri.